Wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Jubbaland ayaa ka mid ah wasaaradaha muhiimka ah ee ka shaqeeya arrimaha bulshada, waxayna u taagan tahay sidii ay wax ay uga qaban lahayd baahiyaha bulshada, iyadoona ay wasaaraddu fulisay mashaariic badan oo ay markaasi ka faa'iidaysteen qaar ka mid ah bulshada degmooyinka Jubbaland, kuwaas oo kale ah Afmadow, Badhaadhe, Luuq, sidoo kalena ay gacanta ku hayso wasaaradda mashaariic kale. Maxamed Axmed Cali, wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Jubbaland, oo xafiiskiisa warbaahinta kula hadlay, ayaa ka warbixiyay shaqada wasaaradda.
Baxnaano oo ka socday saddex degmo oo ka mid ah Jubbaland, sida mashruuca Afmadow, meelaha ka fogay Afmadow iyo Badhaadhe iyo Luuq. Mashruuca Baxnaano waa mashruuc dowladdu leedahay, aad iyo aadna looga faa'iidaystay, uma fara badanaa ka faa'iidaysatay, kana socday shanta maamul goboleed. Welina wuu socdaa, oo waxaan rajaynaynaa hadda qorasha saddex degmo horay uu uga fuliyay ilaa laba degmo kale inaan ku darnato shan degmo aan lix degmo ka fulin shan sano soo socota haddii alla idmo inuu socdaa weli uma dhammaan. Jubbaland waxaa ka faa'iidaystay oo saddexaas degmo joogay labaatan iyo afar kun lix boqol saddex iyo toban qoys yaa ka faa'iidaystay mashruucaas. Waa social protection, dadkaasu lacag bay helayeen bil walba afartii sano soo dhaafay. Mashaariic kale oo fushay baa jirta, sida mashruuca sagal oo NRC ay fulinaysay, Jubbaland ka fulinaysay, isagoona uu ka fulay Doorow iyo Malaxaawo. Aad iyo aad buu isagoona meerdal u ahaa, dad badan baa ka faa'iidaystay, waxyaala badan buu isugu jiray, isagoona wuxuu ahaa social protection buu ahaa. Mashaariic kale yaryar oo ayagu saas kale u fulin oo UNICEF aan la fulinin ayada way jirtay. Wasaaraddii dhowrkaa sano aad iyo aad buu u shaqaysay, waxa qaladkeedna uu u muuqday.
Wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in wasaaraddu ay qorsheynayso inay ku tallaabsato guulo waaweyn sida fulinta iyo hirgelinta mashaariicyo kala duwan. Isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yiri,
degmooyinka Jubbaland degmooyinka midoona ka furaya hadaa la idmo, midna walba gaar laga fulinayo oo kabastrelin wasaaradda ah. Xiisigu waxaweye meesha aanbu asagoo maray aan jecelnahay in wasaaraddu ay dadka wada gaarsiiso insha allah.
Wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Jubbaland ayaa muddooyinkii u dambeeyay waday dadaallo markaasi ku aadan sidii bulshada ay markaasi fursado shaqo abuur ah ugu samayn lahayd.